polisi evudia unetegeza ngubo menjibu wa mateka wabaka indira mwa kugwede nebitundu kuminogu tundu wasatu kubulichikumi pino vyo kedua mumiuka wa sabadunizo wa polisi James Ochaya mwabada alabisi kwa mkaji uka parliament akarunduri nsasa nyansi mbezo mwa msuru aka public accounts committee akakubilizo mbako uwe maugura goriti na muga Ochaya tegeze zant umwa kugwede imi sango imi tuwa rukumi na mwenda mkakaka mwichu kumi mwatano mwetano jijatu waliwa kupolisi bokira kira nyano misango imi tuwa rabili mugumu mkanana muru sambu mkuminita rejaru pebwa umwa kabili habili mwena Ochaya tegeze zant miezi ebiri bucho mwaka guno kutandika polisi yakakwata abantu kasanvu 15 nga kubano 13 mbana be batwaliddwa mu kkooti onagata konti mu Kampala n'emiriraano abantu 13.12 be bakwatibwa nga kubano 19.35 be batwaliddwa mu kkooti ne bavunaanibwa
2935 criminals were arraigned before court. We recovered several exhibits, which include guns, hangers, house-breaking implements, associated vehicle parts, motorcycles, drugs, which include marijuana. We also recovered coffee and livestock, among others.
Ochaya asuubizza okunoonyereza ku byogeddwa ababaka nti poliisi erina ssente zijja mu bantu abeetaaga polisi ina sente zijja mu bantu okusobola okulondola ebintu ebibeera bibbiddwa kino kidiidde ababaka kakiiko okulumiriza nti basalibwa ssente mpitirivu okupangisa embwa eza poliisi era n'agamba nti kino kyakulondolebwa.
The dog has to be paid for. Is it for its lunch? Is it for its supper? Or what?
So respond to the fuel of the dog.
Come again?
The dog issue.
The dog, I'm also wondering why, because no, I offer this service and it's free.
He says no, it has never been free. We are giving you information, the dogs are paid for, very extensively.
We shall investigate.
Ochaya wakanyiza ebigambibwa nti waliwo abaserikale abatannaba kusasulwa musaala gwabwe n'agamba nti bonna abatannaba kusasula kirabika be bamu ku abo abatuuka emyaka egiwummula naye nga tebamanyi.